nyalande jeedidi pawi silmaji chapantati do e satirde re fi fulfulde yonti wakati nantindon kabaruji di
Aisha su
teddube hedibe RFI fulfulde on calminam bisimila mon e jonde men kabruuji adine mali civil goto malinaajo gollono ministre warama to meneka funnaange rewol leydi ndi rewda don ko yimbe jogibe kaborle ko ministre sakti on kabaru hanki gongo wargo waddi ko jamma alkamisa taw ko yimbe jolbe e motoji be ganditaaga mbadi dum on barado wonno ko e lawol faade to suudu safrirdu to jom suudu mako anteri Burkina Faso e jonde CDAO yubintende jango to Accra ngam ma yewtude alhali Burkina Faso Mali e Guinée nelado CDAO to Burkina ne tawe hande to Wagadougou gila hanki Mohamed Issoufou ne anni yidude e chate mawde leydi ndi ko faati e lamu fadengu ko de jewte wallita CDAO e pellite yettatede to Accra ko faati e leydi Burkina Faso kettunen jantore Boubacar Boly
Horejo leydi Niger kiddo kejudo hakkunde Burkina e fedde CDAO hawran e horejo leydi Burkina lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba tobbere halaji mabbe sikke wala keyo ala hali nebugo lamu faddeongu e ndeye wonno de lamu gun hani wattude juude civil en tiagal woteji sabu yo dubi tati non wodi yo dumni wonno ko sabi jeddi dindu kanko Mamadou Issoufou o yidan e horejo gouvernement Albert Ouédraogo horebe bale politique e tawti adibe fedde hawjinde woteji nantire seni e mawbe dinaje fina tawa wallibe Burkina e tawti jagotobe mawbe leydi din neddo fulle mabbe wodan ko wi'i ko habbudi dabrende CDAO dannoita e le kawital nde fedde anningal wadude tati ndu lewru gallude Accra leydi Ghana kebon famule ke Mamadou Issoufou o tawanoma ko bure jiddije didi Burkina ga o yi'i no rafidena ngu wori handen kay ko horebe leydi din e bibbe Burkina kaja tan tawa CDAO jaba woddina Burkina Faso jukkungo fu baawungo tampinde dun fa bura ni gasi Boubacar Boly Ouagadougou RFI
Lady Gambi nantini hanki dartin golla kala yamirore yowitinde e jaltin golledde e sa mo ganduda leydi ndi ene tuma wallide gittugo ledde de winnere de reni kala dereji jamiroji jaltin golledde e gondi e hukuto rede dartinama ko dum andini jagorgal tammigal humpito e chimtol jagorgal gal sakti kadi kat golla jangol e kulle ladde de winnere de reni libi sepobe kawri hanki to jodorde suudu sardiji libi to tobruko funnaangi leydi ndi e wullitaade fa ngurnam dan e loggogol dawrugol leydi ndi teleji kewdi kolliti wonde seppobe be natino e der hubere nde charkiti dum wullitanobe wondunobe e cakedel kanyum en nduppi ponoje Nigeria sinuwabe nayo ciwlama e alkamisa e der ogirde e wuro gurmana fi mum humpitaka taw dum wona go ko wad boni yankobe ne mbada piyande wondude e ciwlo e der ogirde Nigeria ko hono nonne kadi e der yoga e leydi Afrika Mamadou Ba hertordo alhali ogirde je e mojobere noddirtende min e action guinée no tasko alhali jokkundiral hakkune sinuwabe be e horebe wala hobbe e nokkure nde ketto den moy fandu halu Fatoumata Sissawane
ko inne bauxite cobalt marko innete e lithium dun non fo sinuwabe ara dabbere Afrique woni la Guinée woni Congo woni Burkina woni Nigeria woni Zimbabwe be dallede fop be gayni heewde e der Afrique ko tawata non kadi golle mabbe den wonde feewa be ari se tayi be andi lamu no ngeenari be jonnay lamu ngun ngeenari be wada ko be fala ko tawa hala yo wondira e sariya no wodi kadi leele buy kabe arata be so moda kambe e jama leedi din be wada ngeenari be wada piji ko tawata yo wondira e sariya wono gana o ya tuma be nanguno buyya mabbe wonbe jassude tanye tali hari be joga kaydi do wadi Nigeria wadi Togo la Guinée tigi be wada piji buy ko tawata yo wondira e sariya son getti wono Nigeria no wodi mojo be buy tay no oje de ala hebude nafa e mum aray haka be yetti ala be inna tibiti yon be ala wawde gollidude ben wonbe arde o gugol kamabe mojo be no inete no men kaynete ton delta du Niger be yettu no ala be darti lamu be darti société du wonde arde yoga pétrole et les Nigeria non ko wodum les Nigeria tibiti yon no wodi no ke buy ka tamata yimbe ben dada modja don ko ko heewi e leji
to Espagne seppoji kewdi mbadi hanki e gure certude e der Espagne gam wullitaade musiba baddo to Melilla haddani yankobe Afrique naabe nogay e tato o mayi hen taw ben ngetotono ko nade e wuro Espagne wongo e wertango Maroc ma en gartu hen buri yaaje kabruuji meden paadi teddube hedibe on jaarama e kettugol